Kila saa kabisa koko kicha. Girl, just listen. Twish kama hede. Nakweka kwenye top ten. Data na reception. Bina choka hoi panda zote b-boy. Bita baby boy tumi acha na natoy. Close ship or toast ma pose na kwenda coast na. Sasa dose na isi ya za machos. Na napenda za kunyele def. Zime kwenda shule. Upanda mombile na data toka pili ile. Sula yenye mfuto. Mashavu yenye dimples. Sula yenye mfuto. Mashavu yenye dimples.
I'm a Jocelyn, a KJ, and on the wax. What's the Bible? Mean a flow, status, at a tattoo. Yeah, cause you can't get a deal. Aqua mini come apart from Leo and Beer. Mishkadi moja vi, doli of a tear. Maraca tiki saki choki fona kai gamia.
Gaflaka zaku dia.
Who fucking nishika poesia?
Wasi basu kani dia.
Who wanna damn on the dia? Ana dan as a leak and I'm a flow. Remusa paka mwisho, ya nina wake up full, yeah. Isia zangu kwenye mziki zina choma. Ndo sababu kubwa na mfanya lipenda sana. Mtoto mzuri kimono tampeshima. Mina mwita dhahabu ndana kari yako nzima.
Oh, yeah, I'm so. Nimepata dhahabu mtoto wa kari yako. Mtoto navutia kila pande. Mtoto nakonesha baka mabisho.
Mina furai, niko simu za mjani, kichwani niko high. Na mwona manzi maskani, yuko so fly. Mina why, na jigo za duli na mfata. Na mpa high, ni mashani kama muli kadata mtoto wakata. And then y'all come a gold. Yeah. Ana ita kama bling. Kama dhahabu, ameshafika kukin. Queen, waheri na jabu, ana kila sababu. Asipate tabu, nimezimika ajabu. Yeah, I pendi pesa, pendi show, yeah, I'm pendi blue. Washam teta semi no, yeah, I on the full. Doma makabaisa, julika, nampaka kwetu. Steve, unataka kumjuo, Master J, tunzeta.
Yeah, I'm a soul. Nimepata dhahabu, kwa tukaya go. Toto navutia kila pande, Toto nakonesha baka mani show.
Ona sasa wamechaza ha, mishikia na sabete gantena za.